Alo, 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 mama, eh, alo, alo, mama Samia. Alo, 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 mama, eh, alo, alo, mama Samia. Alo, 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 mama, eh, alo, alo, mitano tena. Alo, 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 mama, eh, alo, alo, mitano tena. Alo, 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 mama, eh, alo, alo, mama Samia. Alo, alo. Mama kapokea simu, mama kapokea, mwe raisi wetu kasema, mama metuambia. Vijana, mama pongezi zatu wamezipokea, kasema tujakosea kupa ugombea. Kidete atasimama nchi kuitetea, na situfanye kazi bila kuzembea. Kamwambia vijana tumekubali,
tunampa mitano tena.
Mama lishe tumekubaliana,
tunampa mitano tena.
Kulima tumekubali,
tunampa mitano tena.
Boda boda tumekubaliana,
tunampa mitano tena.
Alo alo, alo mama we, alo alo, mama Samia. Alo alo, alo mama we, alo alo, mama Samia. Alo alo.
Waje wa mwone
Raisi Mama Samia,
kipenzi cha wananchi.
Raisi Mama Samia,
UWT waje wa mwone
Raisi Mama Samia,
kipenzi cha wananchi.
Raisi Mama Samia,
vijana waje wa mwone
Raisi Mama Samia,
mama mzazi ma
Raisi Mama Samia.
Natanga tunafanyaje?
Tunaweka, tunaweka, tunaweka.
Natanga tunafanyaje?
Tunaweka.